yanda joyi e mintaji sappo e joyi habaruji meɗen e fulfulde ɗi min Aliou Nialli Abdoul Moumini yettinta to moɗon. Nder sembe habaruji meɗen hannde en kalan dow filla barjaki ki fedde ɓaleɓe kokkoɓe habaruji États-Unis kokki Mousse Askar ardiɗo suudu l'événement ɗerol kokkowol haboru ɗo nder leydi Niger. En kalan du fa hannden dow anniya windude numéro sasi motoji huɓere Agades hawrino sawortoɓe région o kan en cingi lawol joɗɗinde hakkillo fukkingo Allah e bonondaji gonaɗi no gaɗi. Yewtere meɗen pindinol hannden haalan dow filla Latifa Hassan suka debbo natuɗo durwo jinganade hakke sukaɓe mum bandiraɓe mum ga hisinde ɓe dewlinol law ille ɓe jonayi gan ɗo nder leydi Niger de ƴewama dow sukaɓe hemre dewlinaɓe lasoy tato e sappo e jeegon e ko deki fuu gaɗa duuɓi sappo e jeetati biyaɗi ɗi bani koye ɗum waddanaɓe saɗormaji. Habibou Garba du waddani en yewterde. Ardiɗo l'événement ɗerol kokkowol habaru ɗo nder leydi Niger heɓi barjari di fedde ɓaleɓe kokkoɓe habaru leydi États-Unis watti. Ɗum ndu waddi ko ardiɗo o wurti fedde kokkoɓe habaru tawi ko toni indirade cellule Norbert Zongo. Mousse Askar wi'i ko keɓol barjari di ni no lawol ɓeydude sembe gollal teykaki habaruji ɗo nder leydi Niger. Nani ko o wi'i Mousse Hassan studio kala ngu wakkati noddunomo e téléphone ngam famtinde himɓe.
Nous avons travaillé au sein une collaboration
kon min golli e nokku ko wiyete West Africa League gollal nongal min gaɗi de himɓe hokkoɓe habaruji ɓe leyɗe sappo e go'o golli dow muɗum ko moƴƴande heɗo heɓa fedde hokkoɓe habaruji ɓaleɓe jeyaɓe leyɗe américa en daari ɓe mbi hitande hikka golle gaɗaɗe fuu gollal ngal min gaɗi ngal kamɓuri neminade sanne ɗum saabi mbar jaar mbi andan heɓa ono journal amin mbiyete événement no tawa kandu golli nder majjum sanne fa wi a jaati ko événement waɗi ɗum enda kandani hokki darje o fuu ko heɓa waɗa fawoɗi ko tomin sembe ni noon e ono leydi Niger ɗo enɗa eɗen godi himɓe hokkoɓe habaruji wadde hono golle ɗen ɗon hono politique kañum wonno falo faloɓe ene golle mabɓe na haɗaɓe wadde golle mabɓe woɓɓe du hakkille mum dewi nokku goɗɗo hokkoɓe habaruji wiɗotoɓɓe enɗa eɓe godi battande lobbe yesso mabɓe.
Pelle jeetati kawri kenga cingi fedde mawne gonga jinganade golloɓe tawaɓe nder filla yaaha warta himɓe Adul Arem 1 UNSTA nder Faransire. Nani ko Mahamadou Gamache ardiɗo fedde de wi Asumane China gam humpitidde himɓe.
Le secteur de transport
ɗo fii ko darto koƴol are e himɓe yaara e jahaale no tawaɗa saɗoromaji sanne saɗoromaji no kewi sanne saabu mine awƴoɓɓe min en tampine min golline fa min jiya bone caggal mum ndu fara ko darto caisse familial hara assurance min ngala goɗɗum keddi min neɗɗo latiɗo filla jahaal no ƴeewa ɗum fuuno ha naata hen fa tukka e moƴƴino mobilaji kolo tewɓe pineji ɗin e fa hande mbaɗoɓe du konno jahaale feysata nder ndiyam noon no han tawi ɗum fuu ɗum hawɗum waɗi dande wotere heɓa durogo laato durowo woto minen min dande min cottole komin goni ɗum pelle jeetat ɗeni noon golli tafon kanon woni minen mbi keddi jiɗɗo fuu anda ke damal amin no mabɓiti hinno wara naata baajon no wori wonɓe ne ƴamamin no jiɗɗi gara naata komin jiɗɗi woni ɗum fuu ɗum hawra golɗe gaɗandu kondal nde Allah jaɓi
inchallah.
Ko watta janngoɓe ujunaji ɗiɗo e jannginoɓe kemet ɗiɗo ekkintinoyte pi e ordinateur e internet Africa code week singi sigila owol altine bittiɗo nder reedu leydi meɗen. Sigila o ko wona no tefe nder mum ni woni sukaɓe illano panɗi ɓawo nawtorade ordinateur e internet nder ɓurna mum'en. Nani ko Maimouna Maiga tawaɗo nder sigila o wi'i tarnan Afrique Fouda gam famtinde himɓe.
Africa Code Week est une initiative.
Sigila biteɗo Africa Code Week o no golla noon ko campagne sa ardi ko manamu woni ekkintina ekkintinoɓe e kamɓe duyaade yesso no mbawi ekkintinoyde janngoɓe ekkintinoɓe sukaɓe janngoɓe ɗum du nder région ji Niger ɗin fuu woni no waɗe. Ɓe gollirtanana internet miɗo miila du kamɓe ballata no ekkintinol ngol warrete arwani sukaɓe ujunere ekkintina hikka miɗen jiiɗi katto sukaɓe janngoɓe ujunaji ɗiɗo woɗi du ekkintinol ngol fuɗɗama illujo nder région ji Niger ɗen fuu rawani mi heɓayi dimma ekkintinaɓe ɓen nde hikka janngoɓe keme ɗiɗo min jiɗi nder leydi Niger ɗen fuu no foti
visé donc dans tout le Niger
gam joɗɗinde lawol gol hawrino sawortoɓe huɓere Agades adi dow filla tabbintinde hakkillo fukkingo nder huɓere nden waɗi ardiɓe commune on anni windude numéro sasiji motoji gonɗi no jiilo nder huɓere nden fuu ɗum ndu gan teykaki gon holli ko ɗuɗal bonandaji gonaɗi no gaɗe fuu motoji gona no nawtore ko yiɗi gaɗi nani ko maître Risa Feltou wi'i gam famtinde himɓe Mousse mamman waddani en habaru um.
Nous avons constaté que
min lasi bak min dari ko dum wadi wakkati joni gollal hirnyene fugonangal no wadde der leydi Agadez ngal filla motere no tawa he ko buri bonde dunde boterde njopama min anda fu moy en jeydum denen bi de mila gollal kojo lamba jamde moteje der kumin dum jiddo fu warta dey mi de ngatta dande yaade e jom en moteje ngara lambaji jamde den kojje gan gollal kojo lambaji jamde no wadoyte wurtorde narude e chaka galure de fu kwattawe min kebi lambaji moteje gonde no ngada yaano wartalel galure Agadez den fu dum duno tawa le tefude bayle fargurdan himbe wura be e denagu mo en
de population
der dogon duuci himbe gon kolli metal berde mum en do filla no wona no wadde do filla kokkul jiyan der loktoroje dogon duuci den dum du waddi ko mer on waddi hawrine wadde chaka mum en laamibe rewbe sukabe ummatore e gollobe loktorore be gam famude no wonno wade hebude mosola majjum nani ko samayla adamu merdo gondu ci wi'i Abdulaziz dan yumma gam fum tidde himbe
dangantseda bada jini wanda ake yi
filla kokkol ji jangol nimbe no don gadda boytaali mudde sanne cede dudde wonano jobbe do majju ujunaji didi ujunaji tati fayoto e buudi ujunere fu be jabadu taydu no don sigilorale lokotoroje den wi'aka ji jang sonne no kuje den fu bolum nimbe kokketedam kokkol ji jangol nimbe ni umanto ko e mun ja kokkada sabbe allah done fedde gon tawa hawjinde filla kokkol ji jamda min pamoyne ko fedde den wala no golir e gonga dum wabi ko min je to laami be wuro e lokotorobe be min jodo min kalda e darde lawongol min kojanta dum
doki mataki dangance da wannan
commune moko region doso sappo e gaw lewru october tan dubu juna didi sappo e jetati non commune fedde jinganore hakke sukabe yari yettore mu hemayre dalila ballirol gol sukabe ballirol sukabe jangobe lokkoliji jaha doso tefo berve mu en hitani fu nani ko zakari ibrahim ardido ko nidi wi'i gam famtinde himbe adama dawaki waddani e habaru um.
Dans le domaine de l'éducation
har ko darata jande do der commune mokko min gadi sigila hawrude milioji tati e feccere amma ko golla do filla jande buri cede de milioji na e ko deki gatta do laawi jande cede de commune onni hawride sodi tabuluji walir jangirde waliride du gam huntude haajuji saru suuji kawjeedi filla jande do der commune mokko hitane fuudu commune mokko no walire yahambe tefa bervem en ton doso kiloji laso e mokko de commune o walliraabe du sukaabe rewbe jangobe hewbe bawta gari doso tefa bervem. Ga hebude mosolo rafike joron nyamdu der leydi Niger wadi ko gomnati leydi Niger hitani dubi ujunar e kema jena e laso tati e sappo e jetati singi ona ha sarusi kawjido golle palaji do mayo e beeli leydi Niger ardido istranawa fedde jinganoro gollobe sarusi o wi'i ko nafaka ona ha de qewama no mawni sanne dundu wadi ko o wi'i ardibe leydi no kani wattande sarusi o jungo ko watta damal wada sembe der leydi meden nani ko Musa Adamu wi'i Michel Deji gam famtinde himbe
regardez même ici à côté
do da hadde mon chagal mayo sage e kirkiso en o don godi palaji maro gomnanti watti cede dudde e mo'inon no kuje wadde dum palaji maro del gulbi le region maradi kam e region tawa to wodi no kuje godude barke ko nimbe bawi nawtorade den ne bargol mayo Niger ko madugu yaade le gulbi no wodi no kuje mo'intede wadde palaji maro gomnanti sigilake remobe der sarusiji ko wite cooperative hawjotobe rugaji dem ona hadu no ekkintina der rugaji dem fu no wodi sarusi kawjido mo'inol gineji rugaji din e mo'inol gotaji ndiyam e paddordi ndiyam rugaji dim miliaruji sappo e jego woni ko ngattata maro tan baka deme de to wala hen
tele polyculture
keta region tawa company Dangote Cement wodi anni nyibude company mum gonton hanono Ali Umaru haliri dum ko watta golle dem fu jehi de himbe no ade du himbe keta ben ka en artete ade den ko wobbe ade nani ko Ali Umaru ardido sarusi kawjido basul jawdi region tawa wi gam famtinde himbe Idrissa Adamu waddi habaru um.
Lalle lulukinda anko
wakati no ko golobe fudda hojjede golle fudda be hojjede be nimbe wuro kayta ni ko nimbe tawa den no jobe den regioji dito koja golle gan sinobe dudangal fu golobe mabbe be ngardi ara ko natana gollal fittare wadobe polomberi awjobe lore e ko nandi e mun do hojjete golle den wattana lebbi sappo e jeetati golobe nyande fu dando ujinaji tatono warobe no golla wakati warde wakati bendo ujinaji jeegon ummoto cede ko wattete le golle ballangal ummata ko nana miliyaruji hemre e chapande jetati cede sefa sima arano gatteɗo million goto no caggal mum non ko yotto ton million goto e ujunaji hemre ton sima sonata kenana ujunaji laso gotel wala gineji ɗi gari goɗɗi nu e dow lawol tawadi ɗon jonɗo ɗi ko fuɗɗirta gollal ngal no
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru dow facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum dewlinol sukaɓe rewɓe law illa jonayi no waɗe ɗo nder leydi niger sanne bani ko ɗereji bindaɗi dow laabi jinganade hakke sukaɓe rewɓe bi'i ko suka debbo de waɗa duuɓi sappo e jeetati fotai dewline de ƴewama du dow sukaɓe rewɓe semre dewlinaɓe ɗo nder leydi niger la soy tato e sappo e jeegom e ko deki fuu gaɗa duuɓi sappo e jeetati bi'aɗi ɗi sukaɓe rewɓe gon misali ir latifa hasan en naati duro jinganade hakke sukaɓe rewɓe bandiraɓe mu'en gam hisinde woɓɓe dewlinol lawwol habibu garba siriyani en yewterde
latifa hasan wonna duuɓi noga e nayyi o waɗi ko wiyete star up ɗum dukkoɗan walla tana sukaɓe rewɓe kewta koye muɗum en janggina sukaɓe ngala bawɗe keɓal makko fuɗɗena illa duuɓinaɗe sappo e jeɗɗi nokkuto joƴƴen star up ɗum wonno ko hollunoto wiyete itta kala duuɓinaɗe sappo e jeɗɗi ɗum ndu walla tana har hono yimɓe so barmi dow bonande lawol heɓa fabamuya dow ko yaawi yaawi mawuri majjum latifa hasan naati e ɓorondirol gari sukaɓe rewɓe ko waɗa to ena kigal leydi rwanda miss gig africa duuɓinaɗe sappo e jeetati ɗon du konna kanko wono ko heɓo e jamako omo laati hunde ñemmintininde eley golle makko yerno muulay siidi laati kan hawji filla ko darto waɗoɓe golleɗi koye muɗum en ko wiyete sipman
c'est déjà l'innovation
ɗum no gaɗol goɗɗum no o yehi ko tewteru leyɗe africa ko wiyete miss gik africa to enda o tewti dana e nimɓe kime ɗiɗo ƴuwoyɓe leyɗe feereje ton o heɓi mbar jaari aranditi
affilé le premier prix
omo nodda yaade e saroɓe sukaɓe toɓe dewle ɓiɓɓe maɓɓe rewɓe law toɓe tilsina ɗum du konnan dewgal
je me dis vraiment que les
sukaɓe rewɓe ummatore yiɓe mbawi wadde kulle kewɗe ndeniɓe ballama kan wonde ɓe gattaki ley filla dewgal gannowaɗi fuu filla dewgal no waran ni noon amma tawa neɗɗo no woodi talkurumu ko filotto golle hano tawe suka debbo no wawi jogade hoore mum bande serama noddangal no gommi miɗa waɗa yaade to saroɓe amin ɓe accami min tokkito e jandeji amin
allez jusqu'au bout
latifa hasan omo wadda bayle sane e ley leydi niger ɗo ilaria carnevali mo fedde hawjinde ko rento sukaɓe ko yaruɗo yesso leydi niger haali
une jeune dirigeante
gam waddude bayle ley leydi niger wakkati no hawride fedde leyɗe duniyaru wande lewru septembre latifa hasan yehi dow inde ummatore gam tefude jawdi ko gollirto duuɓi ujunaji ɗiɗi e capanɗe tati
miss gik africa ɗum woni latifa hasan o wi sukaɓe rewɓe no hani immo daro kolla kandu konna ko wawi
nder leydi men sukaɓe ummatore no jiiɗi laato goɗɗum yaade jango miɗe holiɓe dow miɗe mbawi wadde kulle kewɗe ndenne min kolla komin mbawi wadde kano min gatta koye ami e durwo ngon ko hori fuu no waɗa
sariyaji leyɗe afrique joƴƴin dow sukaɓe ummatore eko yartuɗum yesse ko yitta hakkeji muɗum en ni holli wiide ɓiɓɓe rewɓe leydi niger no laati ni ɗum en saɗorma sanne saabu dow hembere capanɗe jeɗɗo e jeegom fuu en no dewline illu yettaki duuɓi sappo e jeetati keɓal ngal latifa heeɓi ngal ɗo seede mawɗo noon ndenne ɗum han ɗum laato du jande mawde yaade e saroɓe sukaɓe rewɓe famarɓe
bandiraɓe tiniɓe studio kala ngu dow yewtere meɗen dow filla latifa hasan suka debbo natuɗo duro jinganade hakke sukaɓe rewɓe bandiraɓe gam hissindeɓe dewlino lawgol kokkol habaruji meɗen e fulfulde timmata seni min acca bandimi mum tari hokka habaruji e hawsankore assalamu aleykum
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor ɓalli e golleji ko
ñande fuu dow studio kala ngu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kala ngu yaadu leydi niger